chikaya
tuzibonera yoka
kuti idziwe
china meta kanga mpala
bamuzi papali nkaza zedi zanditetsa kama Chisani kuona gogo kudwala Iriyo kamnyumba za chisoni Dimozi yeme palibe hoza zonda Antu ose alichisangalale akutikaya
Izi wanera yoka
Kuti itziwe
China meta kama mpala
Bamuzi papali nkaza zedi zanditesa kama Gogo ikulira
Thank you.